amukuyomba weitanga hani gamomulaba kumuyitabali ejo emikwano jamalala bwekibeera ngera ekimuli ekimulisa kucya olweggulo ate era nekiwotoka guno gwange teguliba kutyo libwalibasamwasamwatya tetulitengana ostick with you omukwano gwange tegulitalaga wakati wonange guliba mulamu teguliwotoka
Kakou.